Look at the world with everything we got. Nah, look at the world with everything we got. Tamani kwa mkana shika mamanga hivi. It's a blessing. Penzi lako kemikale. Umenishika mahali. Sina afadhali. Baby, kalio lako ndio hatari. Imenishika mahali. Sina afadhali. Naona kama nashi ndoto hivi. Na sitamani kwa mkana. Everybody say beautiful thing about you. Ooh, ooh, everybody say beautiful thing about you. Mama, mama say, even mama say beautiful things about you. Ooh, everybody say beautiful thing about you.
Baby, baby. It's a blessing.
Naona kama hii ni ndoto hivi. Na sitamani kwa mkana shika mamanga hivi.
It's a blessing.
Pendo lako ni hatale. Sikupotezi dare. Kwangu we ni male. Nipe kwanza ndoto lale. Miso chape lale. Dosa lale.
Baby.
Tamani kwa mkana shika mamanga hivi. Everybody say beautiful thing about you. Ooh, ooh, everybody say beautiful thing about you. Mama, mama say, even mama say beautiful things about you. Unani kwa everybody. Ooh, everybody say beautiful thing about you. Mo,
baby, baby.
Penzi lako kemikale. Umenishika mahali. Sina afadhali.
Baby.